It's another good music. And your new scene. Let's go.
Winging up it up. Thinking up on that. But you know, man, Jama, Kuni Nakazi Kika, oh my love. You want to be a Nandina. Kuni see a tail for number. But you miss us is under what book could die. You ain't my love.
The best thing ever happened to me ndiwe mungelu nani pukutia misozi zonzi. And I can't believe na peza true love ya menenezo kusakile chichalo chonzi. Niziba nao napita momo vipondo va menefezo kuliza usiku onzi. Inakupenda mtafauti usifanyi wasiwasi ya gachu baby. Ufunika waka kufake pavama TV shows. Ukazi chita present pankani ya ma beauty. Cause you the bomb uchitengo muvikuti. Nikakonda paka yo inankala duty. Kukamba vazona ni mwambiri mweni napitamu vanani pwanyila po mutima. Apa iwe close la fulu fulu sini biriva ni mvela monga ni vidreamer. Cause mwingi napita
fingi na mwana. Bati mumanja mwako ni nakazi kika, oh my love. Ni mambili wanani nama. Kuni siya cheofu namba. Bati misozi zanga wabukuta. Yue my love. Niwe, niwe.
Niwe, niwe.
Niwe, niwe.
Niwe, niwe.
Niwe, niwe. My life is ever.
Dranky love, ulengesa nikolewe. Tuma pecs ya tumalenga nikuyewe. You got it all, muliwe, best in a wifi. Nakupeza hapa ninga nkale free. Cause I love you my baby girl. My number one fan, ika support ya kama new. Olo chalo chini zonde, nizi waka nikonde. Elo chikonji kama chichita brand new. Look, love ni wabilo sangeneza wina. After I vest, nikutenga for dinner. Nokapoke love, la quit you musiti. Eternity love, Philippe fama chiti. Nifuna nikukonde forever. Usia na nabene jeni, batu mafeva. You are the medicines to my benzi. Upole sela tuvonze kumozi na fever.
Mwingi na pita fingi na mluna. Bati mumanja mwako ni nakazi kika, oh my love. Ni mambili wanani namba. Kuni siya cheofu namba. Bati misozi zanga wakukuta. Yue my love. Niwe, niwe.
Drill. My kill always be in the building.